Radonai VOA sagantaa afaan Oromooti. Radonai VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gujimaataatti galgala saatii 2 akka haga saatii 3 meetir baandii 22-25 sodoomii tokko irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa isinii dabarsan ammaan tan laayyuu jalqabne. Jarreen yooyya galchumaa waliin san nagaa wixata eebilee 24 bara 2020. VOA afaan Oromoo Washington DC irraa naayilsaatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan anine soraa lafeeti nu dhiyaadda. Itoophiyaatti har'allee nam tokko irratti vaayirasii koroonaa argan walumatti ooyyuu deebisanii nam 1,017 qoratanii 100 irratti argan. Addunyaan koroonaa jetteetiin waan cufa cufatti baqattoota Itoophiyaa agee guddaan Oromoo Jibuutii jedhani koroonaaf jedhanii wanni cuftii cufa jirti waan silaa jireenya silaa hojjannee bulluun illee dhabne rakkachuu jirra jedhan. Naannoon Tigraay waan durii vaayirasii koroonaatiif jetteetiin cufte ag tokkoon wal jala babbanuu jirti. Oromoon ganna dabarees wal dhab gosaati jedhaniitiin Benishaangul Aanaa Baloo Jangooyiiti baqatani. Qarqaas dhabnee dhibkee jirraa jedhan. Baalee roobee takka bulchiinsi jedhetti keemikaal vaayirasii koroonaa ajjeesuu dandeetti jedhani litirii 2018 geejjibaa fi diri roobee magaala roobee keessa bibiifan. Poolisiin Kaameruun musliim seera cabsaniitiin sagadaaf masjiida baafatan jedhe humnaan achi baase. Tuttun waan harka qabnu. Jalannee ta'uu nutti.
Tamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu addunyaa irraa fana jaallannee gammadaati. Mootummaan Jibuutii dhukkuba COVID-19 ittisuuf jecha daldala xixiqqaa cufee sochii waan daangesseef jecha galii tokko malee harka duwwaafne jechuudhaan baqattoonni Itoophiyaa Jibuutii irraa iyyataa jiru. Kiraa manaa waan baasnu waan hin qabneef jecha ari'amnee allattafuuf jirraa jechuudhaan sodaa qaban ibsan. Mootummaan Jibuutii kanarratti deebii kennuu kan hin dandeenye yoo ta'u garuu baqattoota hedduu gara daangaatti geessaa jira. Embasiin Itoophiyaa gamas jiru akka maatiitti nyaata xiqqoo kennaafii kan jiru ta'uun ibsameera. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa fi gareen hidhattoota godina Gondar Kaabaa keessa sossoanii waliigaltee nageenyaa mallatteessanii jiru. Kunis walitti bu'iinsa naannoo sana jiru dhaabsisuuf akka ta'e hoogganaan garee hidhattootaa Masaafinti Xigaabuu fi bulchaan godina Gondar Kaabaa Warquu Lamlamuu VOA ibsaniiru. Akka waliigaltee kanaatti gareen hidhate kun hidhannoo lafa kaa'ee uummatatti dabalamuun jireenya isaa gaggeessa. Mootummaanis hoogganaa garee hidhattootaa Masaafinti Xigaabuuf eegumsa guutuu kan godhu ta'uu fi namni kun uummata Gondarii fi iddoo bulchiisa naannoo sanaa adda addaa keessatti uummata biraa deeggarsa guddaa kan qabu ta'uun ibsameera jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaastee jirti. Faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha bulchiisa naannoo Tigraay uggura kaa'ee turee laaffisee kan jiru ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jedhanitti manneen buna danfisanii gurguraniif daldalli xixiqqaan akka banaman murtaa'eera. Kana malees geejjibi uummataa aanaa tokko keessatti tajaajila akka eegaluuf waliigalameera. Hojjetoonni mootummaas harka caalaan gara hojiitti akka deebi'an akka ta'u kunis sanbata borii kaasee kan hojiirra oolu ta'uu Dr. Dabratsiyoon dubbataniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa magaalaa Maqalee irraa gabaaseera. Dirreedawaa keessatti dargaggoonni fedhii isaaniitiin kaka'an jiraattonni magaalatti kuma hedduun waan nyaatan akka hin dhabne gochuuf carraaqaa jiran. Dhukkubi COVID-19 jiraachuunsa laftatti gabaasame keessaa tokko magaalaa Dirreedawaati. Haalli kunis namoonni hedduun akka mana ofii keessaa hin baane ittisuunsa ni yaadatama jechuudhaan Addis Shakkol gabaaseera. Faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha waan labsame marti hojiirra ooluu isaa kan xiinxaluuf jirtu ta'uu Keeniyaan har'a beeksifteetti. Ministeerri Hajaa biyya keessaa kan Keeniyaa Fred Mataingi akka jedhanitti weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf waaltaaleen ajajaa ijaarame Konyaalee, Mombaasaa, Kuweelii fi Kiliifi keessatti yaalii godhamaa jiru irratti qiyyaafachuuf jiru. Keeniyaan uummata ishee irratti hordoffii gaggeessuun kun pireezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta Namota walta dati bafa manika aman kan Nairobi kesa heddun milik anibada nijiru isa kanas humnoti seera kabashi santu fana da hajira jachudan ega beksi saniboda. Jalqabamu baati ramadana sababa gochun muslimota jimata rasolata masjida tolit qabaman polisoni kamerun humnan gargar facasun sani ibsamejira. Sababinsas sababa virusi koronan ummanna kawalitti hinikne ajajamo tummalab sech absan jachuna kate bekamejira. Kamerun kesat namni kuma tokkof ibbasadi virusi koronan kan qabame yotaw afurtami sadimmo duaniru. Waen werara virusi korona guya dukuba busa kan addunya ebila digdami shayadata mu Afrika kesat takkadagata mu godejira. Afrika kesat tilakosi namota dukuba busan umani gudda yotaw jarmayan fayyad dunya kajadutti waggala madurajachun barakuma lama afkuda sadde kesat namota Afrika kuma ibbasadif kuma sadde tamat busan due. Kana jechunis addunya kesat kan due kesa arka sagaltami afur jechuda. Gamakanin haga ammat Afrika kesat virusi korona ankaduan namota kumatokof dibbalama. Gabasa Leni Ruvaga, Nairobi rairgi tekanas tujubet ees.
Guyan ibebusa addunya enna Afrikan ibebusa balle suf dula geggesi tufoye suf ya lajir tuakkasumas enna weera virusi korona chasa egum safaya arditif balata ejiru walin walirra ole. Jarmen fayya addunya kajadetta addunya arra sababa ibebusan namonni duan ibirra harkisa galtame afur Afrika kesa yotaw barakumalamaf afur kesa dui ibekan anwal kabate ibarra harka afur taman gattikate. Gabasi jarmea fayya addunya kan WHO kan barakumalamaf kun asagalea kajadut tigaru ergasana as darika ibebusaf sababa kanan duadak abu gattike surratti milkae nijiru tikkoda. Walta Korana egum safaya kan Kenya ra Dr. Francis Kimani akajaranitti werari covid 19 kanan walqabate African foye inat ibebu salalse argam siste bodat debisu mala jeran covid 19 sochi Kenya qabenya gamumna namaf mallaqan jirumide kunimmo foye inanuti ibebu sato achuf arganne kesuma enayeron robat de majrufi busan ittamma to kanatti bodatti nu debisa yo qabenya anjiru virusi korona tiduluf akkasumas imoti kabrof olatae yo ummati waldan safaya argachufi karain qabutae yo meshalen barbachisu daf meshalen tin ibebusa qoratan yerodan kella egum safaya hin dakabin dugumat ibebusa to achu foye inni argam bodat debi umala jedan rakko kabron mo mallatto ibeen busa muldisu kanakka ho aqama kan virusi koronan fidwalin wal fakkata. Professor Rimana Barnota immote kulkulinaf dawale London Colin Sutherland kajadanit kun foye inet ibebusa ilale argame gatid absisa namni qamisa ho uf namni ujumon hafura sarakina qabate virusi corona qabajedame wan shakkamuf isuma foldan sikenda mafwanta ef ibebusa kana giddut irramfatamun bala qabajedan. Ghana Kenya af Malawiin barakuma lamaf kun asagal ke satallali ibebusa RTSS jedamu waggat ijole kuma ibbasadif kuma jatamaf yesani jiran bayinsas gari tau ayon ibsaniru qorattonne gum safaya virusi corona af talali yesuf akkan hujjeta jiran talalin kunis waggaduf to qobaye tumura majedani kanabdatan ta umbe kamera
kan aggefata jurta radio sagale america saganta fan oromoti. Biyonni dureyin ji digdama jedaman dukuba covid 19 jedamu ittisuuf kan olu dollar biliyona saddet walittiqabuuf waamicha dhiyeessa jiru. Biyonna addunya jarmeonni sadarkaa addunya dhaabbatoonni dhuunfa dhaabbatoonni arjoomtotaafi namoonni dhuunfa kanaaf akka gumaachaniif iyyataa jiran. Kan sadarkaa addunyaatti qindaa'e mootummootaafi bulchitoota baankiiwwan waaltaa ka biyyootii 19fi kan gamtaa Awurooppaa akkasumas biyyoota G20 dabalate doolaara biliyoona 1.9 walitti qabuun isaanii jimaataarraa ibsameera. Pireezidaantummaa biyyootii G20 jedhaman kan of harkaa qabdu Saawudiin doolaara miliyoona 500 kenniteetti. Rakkoo addunyaa mudateef furmaanni isaa sadarkaa addunyaatti barbaadamuu qabaa jedhu. Kanaaf walii wajjin tokkummaadhaan dhaabbannee tallaalii fi kanneen biroo vaayirasii koroonaa ittisan arguuf carraaquu qabnaa jetti Saawudiin. Biriteen tallaalii haaraa argame yaaliidhaaf namoota Awurooppaa lamaaf kennuun ishee ibsameera. Bulchiinsi Prezidant Trump vaayirasii koronaa ittisuuf jecha guutummaa United States cufuuf jiru jechuudhaan odeeffannoo sobaa facaasuu keessatti namoonni chaayinaa gargaaranii jiru jechuudhaan dhaabbati tika kan United States qorannoosaa xumuruusaa gaazexaan New York Times gabaasee jira. Gaazexaan kun akka jedhutti aangoota Ameerikaa jaa dhaabbatooti adda addaarra jiranirra eenyummaan isaanii akka ifan baane gaafatan sanarraa odeeffannoo argataniin ta'uu ibsee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo meetirbaandii fi naayil saatii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarra namni walitti daandu dadhabee wal hanqate. Warri jireenya wayyaa barbaade haayiltaamee biyyuu fi itti ba'e biyyi hin beekne dhaqeetti achillee rakkachuu jira. Baqattoota Itoophiyaa hagee guddaan Oromoo Jibuutii jiran koronaa jedhanii wanni cuttii cufaa jirti qarqaarsi silaa argannullee yoo silaa yaa'ane hojjannullee ammu sunuyyuu dhabne rakkachuu jirraa jedhan. Galmoo Daawwitti Naayiroobii nu erge.
Jibuutiin lakkoofsa namoota dhukkuba koronaan qabamanii to'achuuf jecha labsii labsitee jirti. Kanaanis baqattoonni hedduun manaa bahuu waan hin danda'amnee fi waan nyaannu dhabnee rakkoo beelaarra buuneerraa jedhu. Obbo Umar abbaan ijoollee shanii baqattummaadhaan biyya Jibuutii jiraatu.
Nyaata wallaa walumarraa fi gartee warruma biyyaattu akkuma gartee ollaadhaan kan gargaaraman gartee kan nyaata kan itti laatan akkasumas sanuma jiraataa namni hedduu ijoolleen xixiqqoon irraa gaggabdee hundaatti jira. Baqataan ijoolleen irraa gaggabdee hundaa jira. Sababa gartee ijoolleen aannan dhuudhu ijoollee xixiqqoo ji'a afurii ji'a jahaa. Akkanaatti jira. Wanni dhoortumaan jiraata. Dhoortuun jiraatu jira. Bishaan dhuganii jiraatu jira. Warri baqataadhaa hogguu iyyatan biiroo UNHCR afaanumaan iyyannaa hogguu 10 ol dhiyeessan ni kennamaa jaan afaaniniiti. Guyyaa kana kennanii hin jennee murtiiwwan itti kennan jiru afaanin ni kennamaa hogguu iyyannaa dhiyeessan afaanin ni kennamaa jaan komiteen baqataadhaa yeroo bilbila gootiif waajjira dhaquun hin jiru. Komiteen baqataadhaa bilbila gootiif gaafattii. Ni kennamaa afaanin ni kennamaa iyyaa labsiin atattamaa kun eegalirra ilaa hagaarratti ni kennamaa afaanin jedhaniiti wanni kennan ilaa hagaarratti watakka hin jiru.
Obbo Umar lammiilee Itoophiyaa waraqaa eenyummaa hin jiraataniif garuu gargaarsi taasifamuu illee dubbatani. Warri baqattummaa hin jiraatu garuu akkasumatti rakkoo keessa jirra jedhu.
Warri koominitiin Itoophiyaadhaa har'a xiqqoo itti facaaftee jirti xiqqoo akka koominitii Itoophiyaa garuu gaa. Warra waraqaa baqataatiin itti qabalee sadiif kennitee jirti. Warri waraqaa baqataa qabu rakkina guddaa jiran.
Kaalid Mohammed lammii Oromoo Jibuutii jiraatudha. Kaalid abbaan ijoollee sadii ijoollee koof aannanii fi nyaata ollaatii karadeen isaan jiraachisaa jira jedha.
Ijoollee kiyyaama wanti ni nyaachisaa jiru yooniif dhugaa kaniif isiniif mutaatee wanta kallee gargaarsuma ollaatiin ni nyaachisaa jira. Ollaa gizeensi hin jiru warra biyyaa warra duraa wal jijjiiraachaa turre warra biyya Jibuutii keessa jiraatutti Jibuutii haalota salumaatiitti nu gargaaraa. Akkasi jiraanne malee wanni takkaillee wanni nama harka kajarraa fuudhee ijoollee kiyyaaf kan nuun jiru ijoolleen kiyya kan aannan dhuguu keessa jira kan ganaa nyaata amma jammaruu keessa jira hundinuu haaluma kadhannaatiin jiraanna. Sangaa yeroo hundaa ubeeta qadhaa waan taateef qadhaa yeroo hundaa ija namaatti irratti ulfaata yoonii fi dhugaasii fi meemma torbaan dabre kana keessa yeroo ijoolleen guyyaa sadii waan nyaatanitu jira.
Gama kaaniin ammas baqattoonni akkasumas lammiileen Itoophiyaa waraqaa eeyyamaa hin Jibuutii keessa jiraatan ijoolleen keenya carraa barnoota sadarkaa lammaffaa barachuu hin qabdu jedhu. Obbo Umar yoo haala kana ibsanii daa'imni takka barnoota sadarkaa tokkoffaa fixnaan itti fufee mana barnootaa mootummaatti barachuuf mirga hin qabu jechuun VOA himanii jiru.
Barnoota ijoollee gizee kifilii jaataatee ni dheeraa dhaaban waraqaa gaafatan yoo waraqaa dhalootaa qabaatee bitanii kan sanbatanii ol waraqaa abbaadhaa fidanii irraa dhaaban. Jaha ol harkatu hin dandeessu.
Baqattoota qofaa miti lammiileen Itoophiyaa waraqaa eeyyamaa hin Jibuutii jiraatanis ijoollee isaanii manneen barnoota sadarkaa lammaffaa mootummaa biyyasiitti barsiifachuuf mirga hin qaban. Rakkoo kanaa fi kanneen kaan baqattoonni matan ka'anis Obbo Awwal Abdurrahman bakka bu'aa baqattoota gaafannee turre. Baqattoota rakkoo beelaa irra jiran UNHCR gargaaruuf gaafannee deebii dhabnee jedhu. Itti aansuunis Obbo Awwal jaarmaayee UNHCR'iin rakkoo baqattoonni ijoollee isaanii akkatti barsiifatan dhaban gaafachuu dubbatu.
Ara turee waggaa 15 olii gaafanne yoonni gaafanne wanni kun itti deddeebi'amee gaafatame ila Jeneevaa gaafatame wanni kun hayyamame jedhame laakin ayamame nunjerani tuwanda ayamame njiru yuwane wete nutigafa no hina ayamama nunjerani haya ayamame sininjerani tiyote debine ilmante ne iskola galmesine yoka warakaka na fune wete watika na tigesi wete didamio tigefa muti haya jini gafa maritima gafa nani datamne uradifika namu datavekano tilmanu fiti itetu maka gandara dente manumaketo linjira tanya chura
Mohamed Said lemini Ethiopia jibuti jiratu wankun afro mufi wajira wasale mele Ethiopia lafa fudatus manni barnota ijole lemele Ethiopia jibuti jirani fijaramu male hagayona hin jaramne jeda bakattoni lemele Ethiopia yeman jibuti jiratan edunisi motumma nimma kana durse furuqa bajichun yadesani iradede biran sagale america timanjeru dimma kana ratte ogana wajira malleka wajira wasale mele Ethiopia jibuti jirani obashnaf marag debi kana nijiran isanis yo wangar gar salam le Ethiopia taasfa majiru dubatan embassy Ethiopia jibuti jiro fi wajira wasalam le Ethiopia jibuti walintani le mele Ethiopia kuma tokof dibala mawol kawanya tan inkamne kabakabulani sinkamne guya guya tinya tanya chi sajira ajadan debalanis matile arka kallayi gandaganda na dabafne gargar sagar indeny kenna jira ajadan garu lakof salam le Ethiopia jibuti jirani gare kuma dibala mawan nakabu fi sana walingaw nutichi meira ajichunis debalani dubatan jiran wa manabar no tasar kala mafay jolle Ethiopia ro kemes lafte hektar ya fur mutumma jibuti rafudame ijar saf koppaye jirajidan obboshnafin ijar sa manabar no takun yo makajal qabu ammatitil mamur rakisada ajechunis VOF dubbatani jiru gaba segale amerikaf galmudait Nairobi
bale robet kemikali virusi corona ballesu danda jedane litire kum kudani saddeti magal ke saf gejibat be bifan akbul chin serobe obbu abdullahi abduro jedette wujitana godenalle walumanu jechu jirane war garde bi robe du felle dibhan qabachu dibachu sani korkorachu jirane jed muktar jamalin werk
de corona kana tiketsa ta kemagala kenna tibile gudda de tamadra akka magala qofatto sontane akka godina titik ndomme nemonni keji rakko qadam yo kargamun tawta te deesan turti tawdendaw kopesnira university madalabu o keset kopahera almost gara credit balamashan kemitokotaw monni mesha barbaachsan nyaatafi ufata dabarata akka kopaw teera bestalarobe tajajila kona qofa akka tawdendaw o frigone monni keset ngutamu qabu mishaleen tokotoko atabutam teera
nanno godina bale nanno namonni hedduminan gamabiya ala karaseerati fiseeran alatin le tidemanida biyonni garagara mo lamile Ethiopia gamabiya tidebisa jiraachun sani le numulata namni haaran kara imala demetinin dufu gamabiya gafa debiu tohanna taasiftan rattifa mal wonni adamijir
kindomina godina walin gochatin jiru kesatu anulen danga somali rattargaman namonni kara jibutiin kara baddatin kara somali landiin gara ke nepfu dandan tokofa o sibulan nanno teminwerk jib sirut kindaye namon utankun ode sanno tinne edo sangamrat tawatamani edo tikita kagalan hallo gedanat jirgira namon karabi yalati ifani ke argamanist ode sanno sasabane dragane edo tikita hallo gedan jira adammatit namon keji kana shakaman gara nama torba tawu dandaw ifra hostala edo gobat jansine keka katawu gonera namon tinin edo iliyatu qaban turmatan erga tumrame boda bled testin sami tumrame adammat na gut era kubanno gutu argatudan nanni haraw itukun ummanis eru karakenun namon kun edo talalli kesan edo tikatsan dufun goda maracha
hojin ittisa waligala taasi sufi akasumattamo hawasni beke durse aka malota itisati fayedamu taasi su kesa malfatu jetama kesa yu magala kesatti
umanni irubanno akargachu dandaw sagale gudistudan konkolatota ramanne namota ujibe kfa naratni tallokaban akomoto gochi su dandaw sirrit hujin garagara hojetama prera kunde de sudan kumna dergagota akasuma sammon timotuma nanno kanjiran kanodimo hujin debalate kara daddatin university madina bu inki demudan kubanno len garagara tinu qati ali gomera tanni adaptis e dole namit bay chedanda farkan kile namit fatani gira nanni jimana namu da inan ke tsu kamo garama shantani torba ni shisha afurtani sabi akasuma samo nanni shubisa gara dibdani sagali e taan ni shale shisha ibala mafutani sabi taan e dole abote mantati si mangudon garagara argamani tanni gubatu dande hallo gadani gira manni filmi akasuma samo manni fuli jatani torba chufamani giru namin ugatis gara dibdemi torbatau kamera kanin ala manin amanta magala kesiran honda kesatu banna ummata ummen gutun san chukamani yetecha demokrasin gabalen kesat namde do to kota kabaye chundenden stadeni kesas dagalate eddo gaba gara gara gonera korsa difoji walkabate kara guddan magala kes girukun kompla san baye si nulu namara dibbe enne tiyanu kun gara kemikala litra kuma kusabeti taudendo kamule gara gara wajin kindawutan fanno di oggi e hospitalero di oggi quando hanno alla cambisama o le tausati ajabile akasatamo completo magari che sotto un desani di fudan un minuto che non va per questo tanto oggi ballano di camera quindi in pratica akakuon gara gara mi tan gargar fino a tanto sto dando ballano di calcio ma di giraccio quindi alla tipo mi salen taglia canato dando con biro di federale ይደርሳን ከነን እንስቶል ታግሩ አንናል ፍርካ መጋላት ሲዋነ ጀተሙቀው ጉዲና ወጂም አርቲኬት በላው ገረገራ ወጂ አባሱ ምንም ግሬ መድክሮ ታቲሲ አከስመተሞ ኢቨንቶን ከነ የፈጥያለ ሙደንባኒ ከብርኩን ጉዲን በላን ከጀተማ ብትውሳት
ቫይረሲን ኮሮና ተተምሰኢንሳ አካን ሐማታዳ ሞቱሞኒ ሄዱሌንቶ አቹ ደጣባትኒን ጅሩ ይሰከነ ረቲ ቶለ ኦልቱማፊ ሐዋስኒ ወልገርጋሩን ባይኤ ሙርቴሳዳ ማል በርባዱ ማል ዳመቹ በርባዱ
ምዳኛታ ትጂ ዲሞተ ገረገራ ተው ደንደው ገርጋርሳ መኒና መንታ አከስማ ተሞ ወራ ተለውልቱ ካፊ አቦቲ ቀበኛ ወራ ወልት ቀቡዳፉ ጂን ያዲን በላን ሃንድ ገደማ አጅልግራ ሃተውቲ ገርጋርቲ ወልት ቀመኩም ጋሃዋ ምንታኔ ጠራ ከናን ከአንሱ በርባን ተለውልቱን ገርጋርሳ ከነጎቹ በርባደን ዲቤንኩን የሮስ ገት ረኮን ገረገራ ፉዋን ደንደው ደርጋርሰ ተለወልቱማ ኩል ከሰቱ በለወንከም ዲያስፖራ ቢያላግረን ሰቲለን ተቆጥቋልታን ደርጋሩዳ አንኖቻኒ ገዲናፊ መጋላ ገልቀበንግራ ኩንጭ ትሁፉን ባይ በርባጫ ታያጫ መንከናርከ ቀለይን ፍርቲ መናከነ ከሰት ትረቁ ከናፋጥለን ወደንዳዋን ተፊወጥቃ ተናምከን ያታ ታጥለም ወከንደንደን ኩን ፍኔ ከራውዱ ተለወልቱማ ሰናን ፍኔ እገቹም ባይ በርባጫ ታ ኮረንቶኮስ ዲፌሃሊኑ ዲፌግራ ኦልሞስት ከቶምሲ ሲ ያን ያመጅሩ ባይጋሪዳ አታውቲ ፉድ ስቶፊ ቀባቹን ድንቀመተ ይጥፋዋን ጅሩ እፈቱ ሜሻኛታፊ ድቀና ተውኩን ገርጋርሲ ተመተበቱን ቀደኛቲ ሲ ለለቶን ናኖቴና ቢያላ ግረምስ ከነረብ ይደብሶ ከመጎደም ተውታት እተገመቹ ነው ጋደራጨ
ኦቦ አብዱል ጀሊል አብዱሮ ከንቲባ ቡልቺን ሰማጋላ ሮቤ ጋሲፍ ዴቪድ ወሊን ታሲፍተኒፍ መቃር ገፈቶ ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካን ሄዱ ሲንገለቴ ፈንድ
እንትምት ገለቶማ
ተንራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞጀ ቀሱጅርታኒ ኩምሬ ፉለ ጀነ ቫይረሲን ኮሮና ዱኛ መርሴ መናረረ አሚ አገ ጉዳን ማንምፊቶ ጀቾጅራ ኑለኖ ጀቶቲ ቪኦኤ ፋኖ ሮሞሌ መነንከን ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ ፍ ሜሪላንድ ጅሩ ኮቢታኒ ሰነት ሞት ጀር ሮሞን ወልዳብ ጎሳ ሀጋነ ደብረ ቢኒሻን ጉልጉሙዝ አና ባሎጀንጎ ባጋታኒ አም አርዱምዱሪ ኸይሰ ባጋታን ካኒ ደቻኒ ታቱለ ቀርቀር ሰርገቹ ትንጅሩ ረኮኸይ ጅራ ጀዳን ነመች ባጋቶኒ ነአከ ገባ ሰርገነቲ ነምኩም ኩዳኒ ተኮኦል ወጅሪ ሆጋንሶዳ ባላ ቢኒሻን ጉል ኾሬዋን ከንቆርቆራ ተቺ ተርግነቲኒ ረኮለ ሄዱ ጅርት ጀዳን ቆራቹ ጅራኒየል ናኮር መልካን ወርግ
ረኮነ ገኛ ራንከንኬ ናንዶ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ጉዲነ ካማሺ አና በሎጀ ገንፎይ ኬሳ አከለኮብ ኢትዮጵያት ፉልባነ በረኩመ ለማፍቁደቶኮ መናፍቀበኝ ኢሳኒ ራቡቃኒ ናንዶ ሮሚያ ጉዲነ ወለገባ በከገራገራ ቁበተኒ ትሩዱበቱ ነምኒ ያዶ ነገኛን ቀቡፍ አከመቃንኮ እንጨቀፈብኒ ጀጠኒ ጋፍተን ባቲ ጫምሳ ወጋ ደርቤ አራረተ ይጀጠመኝ ገረቀ ኢሳኒ ትዴቪኒስ ሃንቅነ ድግርሳ ኢሳኒ ፊ ማቲ ኢሳኒ ቁነሜን የሮአማ ከነ ዴቪኒ ቀይሳኒ ራቡቀውዱበተኒ ትሩ የሮአማ ከነ ማቲ ሰገ ወሊነን ረኮ ከይሰጅራ ጀሉ ነምኒኩን ኢሳመሌ ነቦትኒኩም ኩደ ለማፍዲበት ሩባፉ ፍርተመታን ረኮን ቅነኛታ ዲሲሚሻሌ ቡራፊ ለፈቆና ደቡን ረከቱ ዱበቱ
ያጠቃሁ lama jalkabe debu jalkami amma bulta horitti magena nufe ajuma ra isam nufe u gafa bulti kudani gibot gafa kudani walitti lokabai kama shirra zo ato sarra dufani ammararon yo barbadan ta yo barbadan debu dande sadani ummani gawa sana shirra kai attamitti kana nun jettu re mara attamitti nuye motummano wanu dumtu achira tani mana ketani yo rabbelu shara jalati tani motumman singargara jerame yo barbadan ta an jedu ifin imma ke sabadani namni sinare tikiru jerani namya mikun namya futtami to kukandu ekana jimrati mini kabenyan kan barbadai jimrati mini imagin nama kan barbadai jimrati mani nama kan bukai kamitti kana jerama enna nisi bendo barbadan ta barbadan jihara namoni ke kana ran kan ke ammas debi lamata bukai oromia ke sitti debi magala balo shi jeram tichu yo gargara jiru wan be futin ka mot mana marat yata nama amman jire kana abba warra nama kuma lama bibbaja ka futani jan isa namma akadi debi adi wanta hojjennu hojjenna jedhani amma rigi gaafa sannu jedhani gaafa ajja torbaffaa barana jiru eeggadda amma har'aatti dhimmi keenya lafaa fuudhee kan ilaalan jiru midhaan eeggadda waa nu dhufu jalqabe ajja torbaffaa ajja jaaffaa isaatti eeggadda dhufee isa dhufee shukuru amma isaan tormataa jira wanti nu godhaman jiru yoo dawwanne silchinuu kaasani.
Guyyoota lamaan kanatti deeggarsi midhaan nyaataa gara aanaa Balojja Ganfoy magaalaa Soogee geeffame jedhamnaan fudhachuu dhaqnu rakkoo nu mudate jedhanis akkas deebisu namni kun.
Uummanni fudhachuu qabnaa nuti ajaa'ibbatti nu qaqqabee jennaan kunoo namoota isa wajjiniin nama afurtamii lama dhaqanii isa wajjiniin qabamee amma polisaabaa jiru hin fudhattan isiniif hin kennamu hidhaqaan yoo barbaade jechuudha.
Jiraataan aanaa Balojja Ganfoy namni biraa maqaan isaanii Alamuu ta'uu dubbatan maatii torba waliin rakkoof saaxilamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Ani hektaara 30 qaba. Hektaara tokko isaan qonna manneen nuun akka qotamu maasii gookaa gadi faa lafabaa kan qotamuun dhabee bakka jiruu barbaachaa kan asirraa faa barbaachaa wayiin immoo dhalli namaaf gabaree kaanaa lafa guuttin jedhamu naannoo wallagga baa guuttin kan jedhamtutti baanii dhokkan ijoollee diddamni nu biraa abbaa warraa maatii isaanii guurataniinoo mootummaanis bakka nugatee dhalli diima sana siin jiraannu nuuf jiraachuu hin dadhabne garatti deebi'u wallaalle namni bakka abdii okkotatee mataa jaatan isa jedhamee sitti nurraa dhaabateera kana biroo waan hin qabu gurguree nyaachisaa ture amma gaasa baranaa sana bo'amee amma jaalala sana oduu yoo amma mootummaa raayyaanni nu eenne jira gargaarsa biyyaa olaa tutuun olaa ta'e barbaanne.
Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Balojja Ganfoy komaandar Jaalataa Ayyala namoota deeggarsa gaafachuudhaa dhaqanii hidhaman jedhamee ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Rakkoo tokko qaban bichaatu guyyaa lama turanii malee namni tokko qorani buqqee kan jiru amma ijoollee waraasaan gahaa ta'e nama tokkoo fi tokkommoo poolisiin maatiinyaas meeshaa jalaabadee naani isaatu hidhaa jirama namni tokko qoran jiru mana hidhaa erguma dhukkuba kana galee buqqee waan akkasii dhiibneera nama tursuu.
Obbo Taarqeen Taaffasa itti gaafatamaa waajjira hooggansa Balaa Sodaa naannoo Benishaangul Gumuzidha. Komii dhalattootni Oromoo godina Wallaggaa Bahaa keessaa gara Balojja Ganfoyitti deebi'an kaasaniif deebii kennanii jiru.
Nyaati isaanii turra injitiin federaalaa hojii waliigallee hojjetaa ji'a tu darbiin madhufaa fi uummata kanaaf jechuudha. Kan qonnaaf ta'u waan akka sanyii filatamaa kana yeroo hundumaaf laannee isaaniis laanneerra waan garaagaraa waan warra inni ijoo kanarraa argan isaaniin akkuma sentii isaan ga'utti isaaniif kennamaa jira. Namoonni kun deebi'anii tasgabbaa'u qabu qe'ee isaanii irratti kan jedhu kophee isaanii wanti kun dhufuunsaa sirriidha. Garuu walqixxummaatti nu ilaalanii nuuf kennaan jiran warri gandara jiran warri aanaarra jiran kan jedhu komii fidatanii turani. Lammaffaa naannootti dhufu kun maqaa keenyaan achii bahee dhufa garuu nuuf kennamaa kan jedhu kophee lammaffaadha. Yeroo buqqaan sana qodaan nu jalaa fudhatame waan tokko tokko guutummaatti akka nu barbaannutti nuuf hin deebine kan jedhu jira. Yeroo nu gaafannus gaaffiin keenya nuuf hin deebi'u kan jedhu gaaffii qabu nu jira. Gaaffii isaanii qorachuuf yeroo garaagaraatti nuus dhanneerra warri dhimmi isaa laallatu warreen ijoo kunis dhaqaniiru. Yeroo biraas teeknikaal baalamuyyaa erginee waan kana qorachuuf yaalleera. Waan kun sirriitti bulchiinsi aanaa sunis nu amaneera kana nuun kaarne garuu bulchiinsa gara gandarra jirantu waan kana hojjetaa. Kan jedhu nuu deebisanii bulchiinsi gaddaas ta'e inni hoogganama waan ta'eef sirreetti yeroo gabaabaatti nuuf ergi kan jedhu naannoo irraa xaaliyaanitti barreeffameera gidduu kana. Kana ergi fudhataniis ammas komeen jira kana gaha. Ammas irratti hojjechaa jirra. Oromiyaa fi Beenishaangul misoomaa fi guddina irratti warra hojjetan jiru. Isaanii wajjinis wal dubbisaama walii wajjin hojjechaa jirra. Waan kana hiikuuf baay'ee itti deddeebine. Salumaama xaliyaan barreeffame akka naannootti irratti mari'anne kan barreessine walqixxummaatiin waan dhufu kana hin hirtan ta'e waliin hin geessan ta'e gargaarsa dhufu kana dhaabuuf kan dirqamnu ta'a kan jedhu itti daballee barreessine.
Yaaddoo dhibee vaayirasii koronaan walqabatee keefis bakkuma jiranitti walirraa siquu fi gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun of eeggachuu qabu. Bakka namootni deeggarsa fedhan jiranitti argamuun hubannoo uumuuf akkasumas deeggarsa taasisuuf karura qabanne jirra jedhan obbo Taarqeen. Daayireektarri dursanii akeekkachiisuuf ittisa balaa sodaa naannoo Oromiyaa obbo Beenyaa Gameessaatiin komii dhalattoota Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz keessa jiraatan qofaa osoo hin taane namoota akka Oromiyaatti waggoota lamaan darbe rakkoo nageenyaa bakka garaa garaatti uumamaa tureen buqqaanii erga turaniin booda qe'ee isaaniitti deebi'aniif deeggarsi isaan barbaachisu hunda akka bira ga'uuf qophiin godhamee jira. Xiyyeeffannoos kennee hojjechaa jirra jedhan obbo Beenyaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan taarratanuma. Nagaa keessa olaanoo bulaa ansoora alaa keeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.